번거키를 종아리 스키했지. 많은 사연트나 체키는 one time, two time, three time for my hometown.
Check this. Get rich on my VIP. Greentown kwa mababi na maodi. Downtown na wateke mkufiti. Salamu zangu kwa masela. Let it go. Kericho mambo vipi, Green Town mama babi na maodi. Downtown na wacheki mkufiti. Salamu zangu kwa masina na mabinti. Kericho mambo vipi, Green Town mama babi na maodi. Downtown na wacheki mkufiti. Salamu zangu kwa masina na mabinti. Hini na kamna salamu tu. Sina noma, sina ngori la shukrani tu. Nilikotoka, niliko sasa. Na shukuru Mungu wangu tune Mungu kuju ya yo story. Acha tujibambe tu. One love family, brusha mikono tu. Tujirusha kwenye dancing flow. Mazo kizo odi dance is a party yo. Tunagwara, tunashaku, shaku, shaku. Vimbada badman, banjuka tu. Hey, banjuka tu. Vimbada, achilia. Kericho mambo vipi, Green Town mama babi na maodi. Downtown na wacheki mkufiti. Salamu zangu kwa masina na mabinti. Kericho mambo vipi, Green Town mama babi na maodi. Downtown na wacheki mkufiti. Salamu zangu kwa masina na mabinti. Kwenye dancing flow hakuna cha kuchoka juu. Wanabasa move my fans toka nyagacho. Brookside na wacheki na mastingo su. Mubabini kwa machai pia wanaleta show. Baraka milimani tukisungu road. Big up uno self my youth. Water the road. Kina nani walitesa kama T.O.G. Steady mosh manizi pia na makoti. Na cheki dokiche kwa kazi ya cheki. Na seti saluti kwa wote kijeshi. Big up uno self clan music and whatever artist dem ya zimi. Ha! Kericho mambo vipi, Green Town mama babi na maodi. Downtown na wacheki mkufiti. Salamu zangu kwa masina na mabinti. Kericho mambo vipi, Green Town mama babi na maodi. Downtown na wacheki mkufiti. Salamu zangu kwa masina na mabinti. Zumbaya, zumbaya, talanta za ghetto tikitaka sombrero. Zumbaya, zumbaya, talanta za ghetto tikitaka sombrero. Zumbaya, zumbaya, talanta za ghetto tikitaka sombrero. Zumbaya, zumbaya,
dance a yard before you dance abroad.
Kericho mambo vipi, Green Town mama babi na maodi. Downtown na wacheki mkufiti. Salamu zangu kwa masina na mabinti. Kericho mambo vipi, Green Town mama babi na maodi. Downtown na wacheki mkufiti. Salamu zangu kwa masina na mabinti.
Yo, man, I feel big up all for people that make it rich what it is, you know. The Green Town, the lovely town that it is. Big up the county government, big up all for artists, them. Big up all for massive, them that make it rich. The beautiful town that it is. One blood, one love, one family. Man, as I answer that checking out here, see me.